Burkina Faso, Mali, Kenya, Niger, woɓɓe kilongaji kewɗi njahata so keɓa ndiyam, ɗum du heɓude ndiyam ceniɗam wona ko yaafi. Keɓɗen ɓeɗo yimɓele wonɓe ɗeɗo leyɗele tati ko kolliti wiide dow hen.
Sini lewru mai yettake heɓude ndiyam ana tiiɗi. Ndiyam ɓundu woni ko min jarnirta sardiŋeji amen. Sini barage o moƴƴintinama nafan mi sanne, min keɓa min gaɗa golleji amen. Forage moƴƴinaɗo leddiyande heere nde dow lawol sanga, on woni momin nawtoroto. Ndiyam ɗam ana moƴƴi ka heƴatami, coggu mun du ana tiiɗi. Min dakanogo gommi ndiyam forage woni ko min nawtorto wattu yoga. Ndiyam ɗam min jogiɗam ana moƴƴi ka saabe forage o ndiyam mum nange heɓirte. Sini nange yaltay, min keɓata ndiyam no haniri. Ɗo forage goto woodi wattu yoga, himɓe ne mbawi joɗade illa beete fa hakkunangeji tawi keɓa e ndiyam. Min tampino sanne le ƴaɓɓade, miɗen janno nokkuji boɗɗuɗe tewdude ndiyam, le gelle hono kartu madda nadu modduko. Wattu yoga min mbalan yaade tewtode ndiyam. Arande kilométre ngaji kewɗi min jahanno minen e sukaɓe amen tewtude ndiyam. Mi yafanano min feyi
pour nous
hirana
wayde ndiyam. Ɗum laadiki sababude so woɓɓe joppi nokkule muɗen le lefol sahe ngel, non ɗum wori le gendiniɗo dettal luuda irum le wuddu Burkina Faso. Kanko noddete lasene weydrago yomo ndemowo toon maaro, o haali metti makko sanne.
Les jeunes qui sont ici,
sukaɓe jokkolɓe nokku amen ana gondi e ferde yaade lagina le nokkuji kangi ittete, saabe ndiyam heɓatake ko hanti. Yalla ɓe gaɗa golleji sardiŋeji e nandore mum.
Fa ɗiɗo tiɗalaji heɓene jogal andanɓe kabaru hawaluji kaali ɗati kanɗi nanguede. Docteur Ibrahim Boubacar omo jeeya le leydi Niger ndi, kañum e Abdoulaye Tangara ana jeeya le leydi Mali ndi. Ɓe fuu ɓe mbi barasiji goɗɗi kani darnede.
Il ne plaît pas
beaucoup tiɗalla heɓene jogala ana fawi dow nokku mo gonɗon. Gelle gonɗe sere maayo moƴƴinene barasi, ɗum watta faɓe gaɗa golleji nafoji. Ndiyam maayo ngo doggojon yaade maayoji geesi, tawene ko hani darte. Yalla nokkuji ana moƴƴine ɗoɗan daroto fa himɓe keɓa gaɗa golleji, fo ɓuri wonɓe hedde bangge maayo. Yimɓe joɗiɓe ley nokkuji ɓe ndiyam tawete ana dari ley leydi fa gasi. Forage ngaji kani waɗede moƴƴinire fa gasa, tawe ndiyam mum e nange heɓirte, saabi kuran tawatake ɗen nokkuji. Fa tiɗalla ji le kiriduji ɗi banggal ndiyan heɓene jogla, laam o han ittude jawdi watta e golle ɗe darontoɗe moƴƴingolle nokkuje ndiyan heɓete fa himɓe gaɗa golleji nafoji ɗum ɓen. Service ngaji kuminiɗi ndiyam joɓeteɗi noon innan ɗin service ngaji ndiyam mum ana wawi heɓede no yafiri. Sini golle muɗum waɗama no moƴƴiri, jamare nde darno ittude jawdi muɗum fa heɓa
nafa.
Miccitiɗen wiide ko heewi e jamare nde fuu wattu joni o satoŋaji wondi e darnude. Yalla ne heɓa ndiyam ceniɗam. Ka sa ɓami fa watti satoŋaji ɗi, wajibi wakkati fuu tawaɗo humini kona iri banggal moƴƴintinde ɗum kañe ƴewtade no ndiyam ɗam worri. Ɗo garten haddude dow yewtere meɗen nde fondation irondel waɗi sijo Yafa Burkina Faso, sijo Tamani leydi Mali, kañe sijo Kalangu leydi Niger. Miɗen jeeli ɗiɗo tiɗallaji ko jamare nde jogui. Yalla ne daña ko ɓoyti hen fa yimɓeɓe fuu keɓa ndiyam ceniɗam.